Nowadays I make moves and talk less. That's why nina leko sovila na baulesi. Eno fya pandife iga no kubomba. That's why valetila nimba kafya finger bomba. Back then valetila feta pale konkaya. Now I give them fire flows on fire. Higher self esteem yaivika pofe palia. Don't school usha sambilila na kalia. Kukonka na mumano nomba fya pa mupola. Ngana michesela nomba kumantona. Michi fya pa cyber bullying barikanya fyo kusontia. Nganili ya kale swapanga nimponta. How safe life muzo nika kondo panondi. Fire fyo kukosa pa kufika fye panondi. Ngama Americans dine wamba skando. Sunga fike pali levo ndiwe chape shatia bando.
Ukuiche fya sana kuba kutola. Nabakadori bonse elo ni mupole. Belo muchinshina na kupo muchinshi. Respect imafuni kwa pweza fulu kalova. Iwe hambo sana kuwa itukai. Hambo sana kuwa itukai. Hambo sana kuwa itukai. That's why sini machita chibereshi na bakai. Hambo sana kuwa itukai. Hambo sana kuwa itukai. Iwe hambo sana kuwa itukai. Ni kupanga che maafu no kukira kutubai.
Wasi ya marape wa mutina kuli inebali finshi. Bapeni ras respect monga mafishi. Ifote ili atype mwinga chensela. Ngato fulu anachauzi ila sensela. Kwa manje tipeze kachape che musmo seko. Beba tizo ndani maplanga pa useko. Dima pushinga monga cheni baro pusha. Ero vika chitika monga fire tichibusha. Ifote wombanga maule tatu mwane kapashiri so. Lisha pofyo muzinga fenge poshiri. Monga magelo mustreet bani feelinga so. Ayo ma free feature ni yanu so chile. I'm safe like muzo ndika pondo panondi. Fire fyo kukosa pa kufika fye panondi. Ngama Americans dine wamba skando. Sunga fike pali levo ndiwe chape shatia bando.
Ukuiche fya sana kuba kutola. Nabakadori bonse elo ni mupole. Belo muchinshina na kupo muchinshi. Respect imafuni kwa pweza fulu kalova. Iwe hambo sana kuwa itukai. Hambo sana kuwa itukai. Hambo sana kuwa itukai. That's why sini machita chibereshi na bakai. Hambo sana kuwa itukai. Hambo sana kuwa itukai. Iwe hambo sana kuwa itukai. Ni kupanga che maafu no kukira kutubai.
Yeah. Lekamba punde kofi bagai guy. Timmy Costa. M.I.C. Eli the Empire. Yeah. Kafona Vovala. Sydney Kush. Cash Flow. Tim Sokoloka. We take over. Yeah. Hello to the Tampa fam. We ain't done yet.
Download it from my love's
Google Chess.